children who could scowl the truth. Welcome to African Star Kids. Twawarusha msuka namna hii. Imebamba jumuika na si. Katika, 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 katika kama vile utaki. Shake your body mpaka katikati. Navyo kata waniacha hoi. Umejaza toto wa kirongai. Joturuke kimasai. Apa msuka mpaka matacha. Mpaka matacha, mpaka matacha. Let's go! Chonyan girl, bam you a bam. Shake it! Bam you a bam. Bam you a bam. Shake it! Bam you a bam. Chonyan girl, bam you a bam. Shake it! Bam you a bam. Bam you a bam. Shake it! Bam you a bam. Chonyan girl, like the way you're moving. Shake your body like illusion. Sungulusha pa no confusion. Una pose za kiledi gaga. Ki unoni umejaza shanga. Kitembea nyuma yaga yaga. We unavyo kata katika kama vile hutaki. Shake your body mpaka katikati. Navyo kata unaniacha hoi. Umejaza mtoto wa kirongai. Joturuke kimasai. Apa msuka mpaka mazacha. Mpaka mazacha. Let's go! Chonyan girl, bam you a bam. Shake it! Bam you a bam. Bam you a bam. Shake it! Bam you a bam. Chonyan girl, bam you a bam. Shake it! Bam you a bam. Bam you a bam. Shake it! Bam you a bam. Una pose za kiledi gaga. Kiunoni umejaza shanga. Kitembea nyuma yaga yaga. We unavyo kata. Umejaza mtoto wa kirongai. Joturuke kimasai. Apa msuka mpaka mazacha. Let's go! Chonyan girl, bam you a bam. Shake it! Bam you a bam. Bam you a bam. Shake it! Bam you a bam. Chonyan girl, bam you a bam. Shake it! Bam you a bam. Bam you a bam. Shake it! Bam you a bam. Na posta que le diga gaga.